concentrate le ke focus itse tsentse thogo mo emere dikolane concentrate le ke focus itse tsentse thogo mo emere dikolane concentrate le ke focus itse tsentse thogo mo emere dikolane.
Ke concentrate ke focus itse sense thago mo emere dikolame ke lone le santsanana ke tinyatinya 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 santsanana ke tinyatinya. I'm in the space my life ele re gora gore ha gona gore ke ka thola kereng ha ke start a spade ke spade regi dodging and dodging bullets from everywhere from all directions. Stuck in one position, I'd rather crash into the future than staying stuck in the past. Between a rock and a hard place is where I've been at. Naked, afraid and ashamed, face to face in the face of defeat. Crying, soaking in tears. Village in this free hotel apartment, all on my own like I'm Frank Sinatra. Squandering cash that had been paid in advance from a tour. Spending it on anything that could fill up a void. And now I'm mentally conflicted and unable to move past this hamster wheel I'm stuck in. At this point it's looking more and if I'ma keep on going like I've been going. Tabi gila hau vin lula sula sama yo way. Passive aggressive when I'm answering calls. Spiraling down the rockiest voyage. Either I'ma avoid, either I'ma seek and destroy. Keeping on paying attention to the red colored flags flagging. Your concentrate delay, your focus is there. Sensei, tell me, Mary, take a lot of me, you know, Nelly, Santana, getting your tina, Santana, getting your tina. Simply to get hit the whole and book away and go by me, go to my Mele, Musula, Masula, Ode, Anna, my MP, Santana, getting your tina, Santana, getting your tina. Sally, says, Sally, kill a quarter, carry, kill a rake, kill a wool, Yaran Pechana, Karabu. Mawapi gona bopaki bo kaka ya character a ka nne ya mongwe Da Vinci Code a ka e cracka ka dira o thema thapolo sa ka diragala misere ka dipe dijo sa toro dinyokotiwa wa ralesegela go temtegela go ka ipolelela gore o ka latela tshware mo msimeng santsene ore ro a re ga ona molato mothong yana ke o seroga batho ntšha dinyana e ntshwantsentse ba re ga o jele tse dinala e nna fokfok felo le mo ya sekara o wetseng e nne passage ka yone dikeletso taelo dilo dingwe di ka sekeng di explainere phatsi ga sa bona bo jelo. Ke concentrate le ke focus itse tsentse thago mo emere tekola mekelo ne le santsanana ke tinyatinya santsanana ke tinyatinya simphiti ke hite yo le mbuku weng go ba me gore mo emele busula masula ote ana ma emepe santsanana ke tinyatinya santsanana ke tinyatinya.
Bona le tsazikile le kgakala mme basadi ba le sere ba le beile. Kintsi ke eme ka lebaka lelelele gore rarara masedi a re tswedi thuso a ta a re seira ketipota ke boa ka gaketsa nako e re chaetse bagetse bogologolo selekanyo sa jara di le fera bobedi kgwedi tse pedi bikidi supa malatsi a le mararo ga ona di le thano metsotso yone e le meng re dirisana re buisana mabaka re lebisana re sana sente.
Travel in paradise, I guess it's a part of life. Gakologelwa gape gore I am nothing more than just an ordinary guy running out of time.
Pudimatseba
ke concentrate le ke focus itse tsentse thago mo emere tekola mekelo ne le santsanana ke tinyatinya santsanana ke tinyatinya simphiti ke hite yo le mbuku weng go ba me gore mo emele busula masula ote ana ma emepe santsanana ke tinyatinya santsanana ke tinyatinya.